ZWAP.com.
Sakate bebe na imbo wimbo ukutinta sheka bumba wesu watu umbile ukwabula ukushapo nangu kamo oh nangu kamo oh twamishinshimula yawe twamisumbula yawe yonse fitumona nefyota tumona filanga ubukulu bwenu
lelo ubukulu bwenu tata twabumwena mufi bumbwa fenu aye tata lelo ubukulu bwenu tata twabumwena mufi bumbwa fenu aye tata
praise you, yeah. From clouds to stars, from day to night, may all creation praise you.